A soldier.
Me, I don't know.
Gisha Records production.
Exclusive from AfroFi.com.
Mweba shiri nkumba, bati ama gelo mule sheta. Repent. Nima mweba shino walwa, bati ama gelo mule mangonya. Repent.
I just want you to get a kumamba.
Ima mweba no kapawa, pati akachamba molekana. Repent. Abati badi pato vule, pati ati tabenda nenshushi. Repent. Iwe repent. Just repent. Bali ati badi temwe fusuma, ngabafi kapafe kututuma. Bati misango shabo fete shisuma. Repent. Ativate mwa Justin Bieber, tabalingela puna panjimba. Tabapenda bakemba muloko, kanufinga badia mapuloko. Repent.
I just want you kungena kumamba.
Na pila machimo yako iwe.
I just want you kungena kumamba.
Na pila machimo yako iwe.
Koji papapa. Koji papapa. Seduction, push the Diana. Repent.
Mwelele.
Kuchimwa ni so chabe. Repent.
I just want you kungena kumamba.
Lili sambi, pati ama side chicks tizanda. Repent.
Napila machimo yako iwe. Napila machimo yako.
I just want you kungena kumamba.
Kifiko alange kufibudi mwazanda. Kanonga yali nitani. Oh, repent.
Big money. Kwesha chawenu, kaya upira mchechi. Wachi ndo mfanga wapoka pensioni. Waya mkuto ushisha mchechi boy. Waka walala ama ulinga malika. Kaya mboko ya kuchechi. Mkaya senda mfeli ya last love.
Gisha Records production.
Quincy Weezy, you're not cooked up again with a little spice. Better!
Exclusive from AfroFi.com.